Mgbe Jizọs bịara o, ike niile o nyiro ga-ada. Mgbe Jizọs bịara o, ike niile ekwesu ga-ada. Jizọs, onye na-eme mmae. Jizọs, onye kasi obi m, ihe niile ga-agbanwe. Mgbe Jizọs batara, ihe niile ga-agbanwe. Mgbe Jizọs batara, mgbe Jizọs bịara o, ike niile ekwensu ga-agbalaga. Mgbe Jizọs bịara o, ike niile o nyiro ga-ada. Jizọs, onye na-eme mmae. Jizọs, onye kasi obi m, ihe niile ga-agbanwe. Mgbe Jizọs batara, amụ gị nwa ga-agbọsọ. Mgbe Jizọs batara, enweghị ego ga-agbọsọ. Mgbe Jizọs batara, akpọ werere ga-agbọsọ. Oge Jizọs batara, Jizọs, onye na-eme mmae. Jizọs, onye nkasi obi m, ihe niile ga-agbanwe. Mgbe Jizọs batara, ihe niile ga-echenji. Oge Jizọs batara, stories will change you. Oge Jizọs batara, destinies will change you. Oge Jizọs batara. Jizọs, onye na-eme mmae. Ewu Jizọs, aka na-agwọ ọrịa. Ihe niile ga-agbanwe. Mgbe Jizọs batara, ihe siri ike ga-adị ife. Mgbe Jizọs batara, ndị ọrịa niile ga-enwere onwe ha. Oge Jizọs batara, atụrụ amụ amụ ga-agbọsọ. Oge Jizọs batara, Jizọs, onye na-eme mmae. Jizọs, onye nkasi obi m, ihe niile ga-agbanwe. Mgbe Jizọs batara, kansa ga-agbọsọ. Mgbe Jizọs batara, high blood pressure ga-edetu. Oge Jizọs batara, fibroid ga-edetu. Mgbe Jizọs batara, Jizọs, onye na-eme mmae. Ewu Jizọs, onye kasi obi m, ihe niile ga-agbanwe. Mgbe Jizọs batara, ihe niile ga-agbanwe. Mgbe Jizọs batara, ihe niile ga-agbanwe. Mgbe Jizọs batara, ihe siri ike ga-adị mfe.